rā, tuatahi ka hāngai pū ki ngā whakaaro o te taha tino rangatiratanga ne, me ngā take o te iwi Māori. I tēnei wā, kwa whakarite a Margaret Mutu, Ani Mikaere, Dale Takitimu, Veronica Tāwhai, Pania Newton, me Hope Tupara, anō hoki etahi māngai no te whānau a Moana Jackson, koeranga kai kōrero mo tēnei wāhanga ne, koenei tangata kua roa rātou e mahi, ienei mahi, rangahautia, e huitia, e wānanga atu ki ngā hapori Māori, ngā whānau, kia hangaia i tētahi tuāpapa, ture mo Aotearoa.